Hakuna dawa ya makosa sinajua hivi kwamba alidae mti. Bila damu yake anafanya kazi bure. No mana kila day, evening na morning. When we call upon you and them, mina sema, every day nisikie. Makoti napigia, mina liya kila day. By the grace ni bless, bless my day, bless my night. Devo kitembeye seni get for manana nisikie. Sikia ombi langu.
Jina lako mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Ni amkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi. Jina lako mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Ni amkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi.
Weli Mungu najua ujibu maombi. Nikikutegemea najua utaniongezea kitambi. Shetani miaka mingi amenikanyagia, amenifuatilia kagari na speed governor kwa njia. Fanya kazi yako niko ever ready. Nitangangana mbele nyuma misi rudi. Kwa mkate ya daily nitakutegemea. Kila siku mimi nitakuegemea. Nioshe unifanye msafi kaa pamba. Nikikukwamia najua kantona nitatamba. Nishike unite kwa hii matope. Nisisote mali ya watu tena misi kope.
Lako mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Niamkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi. Nina lako mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Niamkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi.
Friends on the turn like to change the seasons. Ni wangapi wametumiwa kama ink. Ni wangapi wamecry tangu young. Na bado temptations ziko bumper to bumper. Kuli wapu juu ya maji. Oh yes, bado ukasema tutumie jina lako. Jina lako jemedari yani nisi. Mungu tafadhali nionole ubishi. Yes, kila siku tumekuwa tukilai. Yes, kila siku wamekuwa wakidown. Just kuniona niki fall hapa down. Hey, 16, 17, 120 na bado nisi.
Jina lako mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Niamkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi. Nina lapo mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Niamkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi. Nina lapo mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Niamkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi. Nina lapo mimi baba, ombi langu minaomba nisikie. Niamkapo mi, tafadhali Mungu nipe yangu pumzi.